nataka nitoke na mpenzi wangu Sea. Ujue Sea nakupendaka sana.
Chamtoto afale yena ilume kichinja
papa na arafata ah papa musofa sikia hiyo PDG ndama mtoto wa ngombe yena kizaizai wazee wa mjini Jimmy Geoffrey Gondwe